From nothing to something.
Yeah, le, oh. Huyu Mungu mkubwa, Mungu wetu, anatenda. Jehovah Shammah,
anatenda.
Anatenda.
Kukuzikia ametuma malaika mbele yangu tayari